Ɗo Stijo Tamani, keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Keɗe kabaruji amin fulfulde altinere sappo e nayyi lewru avril hitaande ujunnaaje ɗiɗi e noogay e joyi, sappo e jeɗɗi yamre ƴaɓɓirima Silimay capanɗe nayyi e joyi motti suudu Baba. Wattu joni jottinonoɗo kabaruji yummore way galo kanko noddirede Adjara Tara wara wonto ɓoggi jamɗe to. Kono ayri banggal lefol sahangel fa hannde yimɓeɓe ne gondi e ñunguitadeɓe kolli tiwide ƴuruɓe Burkina Faso kañum Niger so naati ley leydi Mali ndi dow doggude basiji ɗum ɓuuri yimɓele ujunnaaje temedere e capantato noon. Kamɓe jannginoɓe jannde dow dowwure ley leydi meɗen ndi mortere mabɓe nde ɓe darni ɗum tafene ɗi yoga e himmeji ɗa no wonde huncinede hoore. Yewtere nde min noddita zoom sir nde min garana memde ɗatol hakkunde Bamako kañe keñe ba no wori ñalawma hannde o ɗiwonno sembe kabaruji ɗi min jogino ɗo kikiɗa hannde ɗi bisimilla moɗo e heɗade. ɓuuri ñonguitiɓe ujunnaji temedere e capantato e joyom jeyaɓe ley leydi Burkina Faso kañe leydi Niger kañe natti ley leydi Mali ndi noon fedde neɓe noddita ACR nde hollitiri wiiɗeɓe kollitiri ko ɓuuri hewde ɓeɗo yimɓele furdo e leydi Burkina Faso ndi iwri koro tan e hoore muɗum ko yata yimɓele ujunnaji capanɗe noyyi ujunaji joyom kañe gonto ko ɓuuri hewde mabɓe furdo hollitawede yo sukaɓe kañe e rewɓele ɓeɗo yimɓele fuddogoɓe basiji sita sidibe e Mamadou Samaseku.
Ɓe yimɓe dibbaɓe ko hewi on fo nokku noddirteɗo yatega ley leydi Burkina Faso jeeya yoga meɓɓe baɓinama to yimɓe lonɓe hiite ɓen yoppa gelle mumen yoga meɓɓe du yii gelle mumen ana nagga to yimɓe lonɓe hiite ɓen. ɗum ko holliti kanko Ibrahima Diagne hoorejo bureau UNHCR mofti.
le fuɗɗere nduɗo lewru avril ɗum taki wiide le nokku koro e ley balɗe tati tan ko warata ujuneron yimɓele gaari to ko warata temaɗen nayo en jettike mofti ndenno alkadara jama o ɓeydiki ka noon elaɓne keeɓa jattiji laaɓuɗi aɗa hani inde ɗe naata e ley ande kese ɗum wawi latade sababu ɓeydon nde faamu gollirde goɗɗe anniɓe warde.
ɓamde lewru mars wartande avril hitan ujunaaje ɗiɗi noogay joyi ko ɓuuri galleji temeɗe jeegon dibbaɓe leydi Burkina wonko jippina guinni kuruɗo les raison badiangara ga ɗo tawede fo ko yaata galleji ujunaji tati e sappo e joyyi ɓe jama muɗum yaata fa yima ujunaji sappo e jeegon wonko jippinaga ni tan ujunaji nooga e nayyi fa handen ɓe yimɓe ɓana han hokkede talkal refugié en. Sidi Mahamane Diakité kañum hoorejo bureau commission national chargé des réfugiés CNCR de guinni kuru.
darande amen yo tafonno windude inde yimɓe jalla ɓe mbawa fabede no haniri totat talkima dun kartal jonguitiɓe hunde nde wala wakkati joni o gakko joni kay ɗo kintoto golleji minen e fawotoɓe yalla andude hakika hasindine ɓeɗo yimɓele garɓe ɓe.
miccitunde mi ko ɓuuri yimɓe ujunaji temedde tatun malinkoɓe dibbaɓe wonko jooɗi leɗɗe leɗɗe tati ittuduranɗe kirol ujunaji capantaton e jeeno e meɓɓe ana jooɗi le leydi Burkina, ujunaji temedere nooga e joyi e meɓɓe ana jooɗi le leydi Niger, ko ɓuuri yimɓe ujunaji temedere capan e joyi e taton ana jooɗi le leydi Mauritani.
ɗiɗo kabaruji fana heɓe do page Facebook e compte X Sidio Tamani. kamɓe musiŋaɓe yoga e mabɓe jannginoɓe jannde dow dowre ley leydi meɗen ndi murtere mabɓe nde ɓe darni ɗum ley sappo tati lewru avril ndu noonɓe kollitiri wiide wattu jonoɓe taki tiki wiide yoga e himmeji mabɓe ɗi ana wonde huncinede hoore. keɗɗo mo kanko docteur Siaka Kone yo goto jottino kabaruji febdonode sen sippi nde komo sifi do hen dow faccitago sita sidibe.
nous avons quand même constaté depuis quelques jours
mais famille de balle wi ɓene wonde yoɓide kalse amen kiɗɗon feu so tawi libbiro amen o yogaɓe holliti fa hannden meɗa han wadde immadraji yalla me hewta o kalse e da muɗum saabi fe watte joni yoga e amen holliti kan e hewte kalse mumen fa hannden gaɗɗo e tawede fo yimɓe yogaɓe holliti kan e hewti kalse mumen le haɓintoɓe e inde walla amen yoga e meɓɓe le temedere fo cafanɗe jeenayyi e musile en heeɓi kalse mumen kiɗɗon ga yoga holliti fa hannen fe buuɗu goto heeɓey ɗum naati hunde hannen ko ti yimɓe amen goɓɓe sanne gaɗɗo e tawede fo mi ɓami anniya darrude ne murtere golle ni watti joni fandene
économie ici nous avons souverainement décidé de suspendre ce mot d'ordre.
en jara nokku noddirteɗo kayiɓe kollitiwi daɗɗirgol ana wonde wadde hakkunde sukaɓe wonɓe tonɓe ɗum woni jande jate koɓe noddir scientifique ko ko yaata rewɓe les capanɗe jeeno en capanɗe jeegom en capanɗe en mbiya jeɗɗom en jeegoyom rewɓele kañe gondi daɗɗirton faɓe ƴeyalono sukaɓe rewɓe ka nayirade ko nayiri banggal ɗum jangude jate kañe ko nandi e muɗum. kanko ministre kominiɗo kabaru jaguji ley leydi Mali ndi o hollitiri wattu joni o kuɗɗeɗe ana kewi pep ley lumoji ɗi noon kanko noddirteɗo Moussa Alhassane Diallo o hollitiri wiide caggal muɗum o waɗi noddago fewde jagotoɓe ɓe tinno ndewa sariyaji le leydi Mali ndi keɗɗe mo komo sifido hen to facce tan Mamadou Sama Seku.
Le premier objectif c'était d'assurer la
production. Fanda gobo wonno dawrude kaɓal ñamduji no haniri le leydi ndi ɗiɗaɓo o onne wattande hakkille coggoji ɗi tataɓo wonno nannude ñamduji moƴƴuɗi le lumoji ɗi ɗum taki wiide ɗiɗo sifa ɗi foof teddinama no haniri sabba ɗum no wari yettude onon julaɓe mabɓe ɓe ndenno ala haaliji moɗiɗi ɗi jiita e oɗo kabaru o yo sembinde toto nder hakkillaji e humpitingol taxeŋaji kulentereji ɗi ɗiɗaɓo o ɗum cende hoore sifa humpitingol jamare nde dow ko heɓa ko yalla laaɓon heeɓe golle o laawi nawtorade ɗi foof ɗum andite hol tama noon wiide chef de commerce kañe golnoɓe koye mum en yogaɓe harfine imba daraji famingol kabaru o.
Wattu joni en jaran nokku noddirteɗo Bougouni ɓe kolli tiwide yimɓele tatton kañen keddille en ko yaata capannayyo gooni barmuɓele hen jettom ɓeydu nawni kisanne ko kar goto samno toon keñe noon ɓe kolli tirwide ley laamu Bougouni oɗo kar o sami ɗum on tournal nokku mum noddirton kolele kañe e zamburula noon ɓe kolli tirwide hono barmuɓe fanni lanna suud dogotorur to Bougouni to festival ko ɓe noddirta hoola ko ɗum woni hakkunde mali kañe espagne ɗum waɗi le cekkito yontere nde le leydi meɗen ndi wattu joni ɗeɗo leyɗele ɗiɗi fano gonno hollude toon fina tawaji muɗe Mamadou Sama Seku.
ɗum ɗoartiki kawrutal weltare tottodiral hakkillaji e ɓeydandirgol faamu e wi gonnoɓe toon ɓe festival hoola o laatiki ko dontana ko jaati
mi yiiɗo kulleji kewɗi welɗi sanne mi yii gaadu yimoɓe wawɓe jimi jeyaɓe leydi espagne kay e leydi mali sono haalno gonga mi weltiki sanne min ke yimoɓe weli kam faa wala seeɗan jama an ɓuti on nokku meɗe muma nomi muyiri
ɓeydade alhaali weltare ngal ɗo kawrutal fana muɗum yoɓuri foof sembingol gollidal hakkunde leyɗe espagne e mali e wi keƴaɗo espagne antonio gulen hidalgo sababu moƴƴo faabade leydi mali ndi banggal finatawa
mi hiɓɓini jaati aadimomo ɓami on ɗum won wadde nayyi yembere hakkunde minen kay ɓiɓɓe leydi mali mi wari ga saabe nayyi yembere hikka watta duɓmune jetti mi jokkina wadde ɗum saabu hitan hikka ana serti e duuɓi keddanɗe nayyi hitan ujunaje ɗiɗi e noga e joyi yo hitande finatawa leydi mali
ngal ɗo kartol gaɗangal e dow sisli witta witta e sakiragal laatanike landinoɓe sababu famminde yimɓe le tellaji ɓiliɗi e joola hunde latinde sugula moɗo leyɗe ɗiɗe
tamani projet mo fondation irondela ɗo mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faaba mun itira union européenne e kañe e leyɗe danemark suisse royaume uni e kañe coopération espagnol
e beme ande to wolitimi wiide ɗum woni leyɗele ayes ɗe jeehi bonno yiɗon diwoji alangérie goni oɗo kabaru antoon wiide tan ɗum wona gonga Ali Cissé
anni guɓal AIS bonni ko wonne aéroport Algérie fou avion fey goto heddaki ɗo kasen fay mobile a yiyata nde gallure Algérie
o vidéo yiɗama ɗo hello beme ande TikTok ko yaata yimɓe uñaje cafanɗe jooni wonko yii ɗum ɗo beme ande ɗe ɓene kala hen tubankore ɓeɗe hollitita wi aéroport Algérie sumama to leyde AIS fotode ana hollitita lanaji kewɗi sumadi ga watta haqƴile hennde ɗuyo penem ɓaleji kirino caggal lugalgoji amen ɗo hello beme ande Google mi ƴeewiti ɗi photo ji mi tawi ɗum yiɗama to beme ande kewɗe ko ƴaɓɓi hone misal air plus news yeeɗi o vidéo de beme andene guiddile goho lewru avril mi yiiti o vidéo goto de hello noddirtemo arabi 21 news leɗɗi vidéo ji ɗum hollitita aéroport international Khartoum sumaɗo to maggal paɗe soudanais cagganne paale o nagga to guɓe lunɓe hiide ni leydi guiddi ko yata duuɓi ɗiɗi ana tiiɗi hannde ndu hono ɗi bonnelaji haalaɗi heeɓa waɗede tawa leydi Algérie kañ en leyɗe keddanɗe ndu haale haala muɗum le communiqué ji nandan muɗum guiddi ne dorol maggal paɗe leydi malnin suma to leydi Algérie hono ɗi pineji ana mate to beme ande de
wattu joni e gara memde ɗum won ɗatol hakkunde bomo ko kañe keñe bano wori ñalawma hannde no ngol ɗo ɗatol nangude ɗum wona ko ya fe siita sidi ɓe
soni jamar ana miili wi keñi ba ana ɓatte bamako ɗum wona gonga ɗatol gon ana tiɗi doginede sanne saabu homo fo holliti metti muɗum ɗo teɗallaji ko wondugon ɗatol so ana doginade gon ɗatol a yi an gueyɗe yogaji an toon a milan ɗum ɓuuli godoro o fo ana yuuli yuuli so on dogon ɗatol one dogina fe gaja te sattuɗe weela sanne nokkuji yogaji an toon ana metti doginede a nata e collani samoji a melani le doule wondon fa majun to yaton on yata fe jatt atol to dogin to kassin so andon atol kenyeba a mita jati non atol nukuto kang ittete wonda do mudun sab atol wala fe ayi andon atol ngo sappo mublaji bondi ana dari bangen atol ngo ko tidinta jati jappa gon jamare menele mobel amengi min kay gedo noddirta wat kango on jodi on nangi fa teñ uddore mobel ngi on wana hala fuko halta kuma yottina ko harbitan o wi wallahi soni wala ne tinnare kay e wamtere wana fudane do dogiri do ngon atol kenyeba
do ngarten haddude be kikiide handen do kabaru yi min joti on sanne ade heju jamen min biyan numero amen mo sijo tamani o do mon won chapande jeede jagom chapande jeene jitti chapande juu e jagom chapande juu e jagom salam o jabi so noddi sijo taman do rasidini Allah dayo mo ko don le o do nokko on be kebe hitnade journal gal be numero amen kuno fonyo o mon do 37321 wajibi sina taw do facebook no be cfa credit kay no wato suka mo hitnade pido kabaru ji fandi e fe no ko non do no do e ser yotere me de ana woti wassalam sagiti ko fu imadra jan gonde wadere sanne leli dimidi ndi ko nayri bangal habude e yurku do yataede fu o do golle yaray tiagal fi leli dimidi ndi wakkati fu kaytaaji jaltintili nokko kanyi imali ngado jufan holliti yurku an yaata ne heba sembe leli dimidi ndi wattu jona dati fu hodi kan nangede nyalom hande no gurden no fa kebe famtar ngare kede ko Mamadou Samassé ko fewni en do hen
yimbe le gabbo makko kedde leedi ndi holti wiide ana hani dabreji sakade kwar mudun huntene hore e hakkilaji wobbe kay ngoddi golobbe beede
sina pa bien payé
sa yobota ke fa gasatan wajibu danyan ko kojuda nyalaw mo hando jamandan hani jenginede homo fu hokke jonde mudun yewe le ciudi lamorde mawdi de lami be tombe kay be sanne hay be dudo be ngattata kalisiji di kambe yimbe le yobobbe fadbe battindiro wakkati fu dun yobudi dun de beme ande de dun yo dabare goto
non
andan be nedda ko ultivide ne suji amen di ne baw jati la sadi sababu hadde yuguru dongal muddo kedda nako wi fuji tanjugura
cette corruption n'est pas
que yuguru ko wana lamu kobbe tan fimo wala e lamu tawanan nambo nyaloma hande du jatuni attabeji jamarnde du wor so kanko hore julidi ndo wakkano mo fotono bibbe leedi ndi ko wi jamande tinno wirfito no wurno arande no ko nayri bangal dimako e halde gonga fa yotto rewdu kongol mudu midimi la non tan watta secondaire te ko
heble ne pas marché
comme ni ifnata wadun don tawa holti wiide nguyka pene jote e ko nande mudun yo taguji bundi hakunde yimbe kadana jamusa kulubali tahiro jodi do segu
na fura karsa bahira
arande fa jatida le nokku do gonda waju sina tawya neddo dimo dewo kongol mudun gollowo dum wadi arande so neddo golli ko yagini yoppan nokku o fuf sabije sa yoppay ala to neddo nefeter le o do nokku dum jukkitito suka maada du dum wadi arande so jamandan yagiro wadde ko hersini mo jida fu gollam fa ku umudum toba so nyama
haradi ke ko yeren balu
ele alqur'ana karim e kanyi bible o jumra do daliki islam embe ngui ko jawdi furba non wajike yimbe dinaji bangal mudu kedanna almam alhasan modibo ba e abbe jacques damobe
la corruption est décriée par allah
ya neri jamarnde yo wadde potal kiryanta ko fati wade non watta so jam e teedere wada hakkunde jamarnde dum wad so minemi dem baajo minen be yimbe elbe tinno laato yimbe le laabube fati ngatta juudu mudu e yurko fuf fi sa yi goddan wada fati kira dum so anka wala hen tan
dum doit exister qu'elle passe pas partout
pelle ko de ngada imadraji habbo ndibu jawdule madi yogabe ardibe be do pelle harnan en cultivide dum fufu tawede ko golla ko latak mere ahmed segu jallo yo goto be do halnan en
au moins actuellement
wattu jono yibbe be puddi hulde seda sabde arande sa latiki lamun ke modo tan attan wujjude jawde suudu baba ya gata ko a hirsirta dum wattu jono jamande fuddi hulde fuddi hebude hakkilaji mede mila le ko warta ko yurku a habede leedi madi
la corruption
ci fibe fu fundardi lamu o jukude fandaba kala mo juudum nanga ele nguika jawdi furuba be bihudun yo ima daraji fami ngol be da huncinede hore hunene je fu fu natino be kabaruji e wi mabbe